Y to the D. Demon and skyline rascal, you are yourself. Rundo, Rwani na Rwani ni watatika unge nyanza. Rundo, Daisha iti ya wabu huda pachena kunge manza. Rundo, Mwana ndashi nini pisa mdi wandi chakanza. Rundo, nipo mukana mume wangu ni mbochala. Let me tell you girl, pakuno fura marido sepa funeral. Material wakandi kwa shira kutari kama mineral. Chingo zida nikura kifela. Dota uwe kanjiva kangu, yes kada. Ndo kupa yepa msoro, that's above. Ndo kupa love yepa msoro, that's above, girl.
Rundo, Rwani na Rwani ni watatika unge nyanza. Rundo, Daisha iti ya wabu huda pachena kunge manza. Rundo, Mwana ndashi nini pisa mdi wandi chakanza.
Yeah, true love, me no ineffective. Yes, me produce the love, me got the factory. Last booty, type yangu. Nino da uwe, wifey yangu. Yeah, Luri, type yangu. Nino da uwe, wifey yangu.
Rundo, Rwani na Rwani ni watatika unge nyanza. Rundo, Daisha iti ya wabu huda pachena kunge manza. Rundo, Mwana ndashi nini pisa mdi wani chakanza.
Fura marido sepa funeral. Blast food the goody wife material. Wakandi kwa shira kutari kama mineral. Chingo zida nikura kifela. Dota uwe kanjiva kangu, yes kada. Ndo kupa yepa msoro, that's above. Ndo kupa love yepa msoro, that's above, girl.
Rundo, Rwani na Rwani ni watatika unge nyanza. Rundo, Daisha iti ya wabu huda pachena kunge manza. Rundo,
true love, me no ineffective. Yes, me produce the love, me got the factory. Last booty, type yangu. Dino da uwe, wifey yangu. Ya Luri, type yangu. Dino da uwe, wifey yangu.
Rundo, Rwani na Rwani ni watatika unge nyanza. Rundo, Daisha iti ya wabu huda pachena kunge manza. Rundo, Mwana ndashi nini pisa mdi wandi chakanza.
Hi.